This is Joseph, and it is over.
Mungu alisemba, msalabani. It is over now, at a safari come. Wanapena offer, offer za walum sulubisha. Ali wasamehe, na wani wa walum tuma mkuki. Ali wasamehe, na wani wa Mungu alisemba, msalabani. It is over now, at a deni zetu. Tunaweza lipa, siku kopa now. Ali tulipia, deni yetu msalabani. This is on, Mungu alisemba, msalabani. It is over now, at a safari come. Wanapena offer, offer za walum sulubisha. Ali wasamehe, na wani wa walum tuma mpuki. Ali wasamehe, na wani wa Mungu alisema msalabani. It is over now, hata deni zetu tunaweza lipa, siku kopa now. Ali tulipia, deni yetu msalabani. This is all, tumelindwa. It is over now, tumetakaswa. It is over now, nguvu mpya tumepewa. Mamba, it is over now, kusamehewa. It is over now, tumelindwa. It is over now, tumetakaswa. It is over now, nguvu mpya tumepewa. Mamba, it is over now, kusamehewa. It is over now, kama ni magari tutaendesha Range Rover, Range Rover. Kama ni mahari tutapeleka kule Roma, kule Roma. Maisha kifahari tutaishi kule Ronda, kule Ronda. Watoketo msejali, Mungu yupo, Mungu yupo. Kama ni magari tutaendesha Range Rover, Range Rover. Kama ni mahari tutapeleka kule Roma, kule Roma. Maisha kifahari tutaishi kule Ronda, kule Ronda. Watoketo msejali, Mungu yupo, Mungu yupo. Tumelindwa. It is over now, tumetakaswa. It is over now, nguvu mpya tumepewa. Mamba, it is over now, kusamehewa. It is over now, tumelindwa. It is over now, tumetakaswa. It is over now, nguvu mpya tumepewa. Mamba, it is over now, kusamehewa. It is over now. Peter wa zamani alomkana Yesu, sintamani tenda. Sauli wa zamani alowanyanyasa watu, sintamani tenda. Jona wa zamani alokata kutumwa, sintamani tenda. Nimetumwa Jose, nitangaze neno. Nimetumwa nitangaze neno. Alisema it is over. It is over now. Uliza Peter, badai alibarikiwa. Uliza Jonah, badai alibarikiwa. Uliza Peter, badai alibarikiwa. Uliza Jonah, badai alibarikiwa. Oh, it is over. Hey, it is over now. It is over. Oh, it is over now, tumelindwa. It is over now, tumetakaswa. Oh yeah, yeah. It is over now, nguvu mpya tumepewa. Mamba, it is over now, kusamehewa. It is over now, tumelindwa. It is over now, tumetakaswa. It is over now, nguvu mpya tumepewa. Mamba, it is over now, kusamehewa. It is over now, tumelindwa. It is over now, tumetakaswa. Oh yeah, yeah. it is over now. Nguvu mpya tumepewa. Mwamba, it is over now. Kusamehewa. It is over now. Tumelindwa. It is over now. Tumetakaswa. It is over now. Nguvu mpya tumepewa. Mwamba, it is over now. Kusamehewa. It is over now.
Oh, oh, yeah. Oh, ah. Oh, 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 yeah, yeah, yeah. Alisema, mama, ah, it is over.